okay, easy.
Mzazi.
Kekerewa. Nakerewa. Kekerewa. Nakerewa. Keke. Kana macho ya Chinese. Chinese. Kana lipsi tamundis. Commanders. Wana million. Cheki jumpa kachini. Wezi ya mini. Kala topu chini mini. Shiga my antenna. Shiga my antenna. Shiga my antenna. Shiga my antenna. Kekerewa. Nakerewa. Kekerewa. Nakerewa. Kekerewa. Nakerewa. Kekerewa. Nakerewa. Mami lo. Unanipa mashavu. Mami lo. Kushoto angu bavu. Mami lo. Unanipa mashavu. Mami lo. Kushoto angu bavu. Acha waya gange. Wanafanya makusudi. Maneno ya wapambe. Wanasema meko gande. Shiga my antenna. Shiga my antenna. Shiga my antenna. Shiga my antenna. Kekerewa. Nakerewa. Kekerewa. Nakerewa. Kekerewa. Nakerewa. Kekerewa. Nakerewa. Shiga my antenna. Shiga my antenna. Shiga my antenna. Shigamaya, it's your boy K.E.